Mathayo 3. E ndalogo, Johana Jabatiso nobiro kalando wach e thim Judea. Ne owacho niya,
"Lokuru chunyu, nikech loch polo chiegni."
Johana e jal mane jonabi Isaya owuoyo kuome kawacho ni,
"Ng'at moro kok e thim niya, losuru yo ne ruoth, losneuru yo moriere tir."
Johana ne rwako law yengamia, kendo ne otweyo okanda mar del e nungone. Chiembe ne mana bonyo kod mor kich maa e thim. Ji nodhi ire koa Jerusalem gi piny Judea duto kod gwenge molworo aora Jordan. Ne gihulo richogi, kendo nobatisogi e aora Jordan. To kane Johana oneno Jo-Farisai gi Jo-Sadukai mathoth kabiro ire, nowacho nigi niya,
"Un nyithind thuonde, en ng'a mane onyiso un mondo uringi utony kum mabiro? Timbeu ema mondo onyis ni uselokoru adier. To bende kik chunyu wuondu ka uparo ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim. Nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi milok nyikwa Ibrahim. Kata mana kawuono, le oseketi e tiend yien. Omiyo yien duto ma ok nyago olemo mabeyo ibiro tong' oko mi wit e mach. Anabatizo gi pi mondo bed ranyisi ni useloko chunyu. To ng'at mabiro bang'a nigi teko moloya, ma kata mana wuochene ok awinjora ting'o. En obiro batizou gi Roho Maler kendo gi mach. En gi rapiedhi e lwete ma obiro piedhogo cham duto maler. En ochok chambe e dero, to mihudhi nowang' gi mach mak tho."
E ndalogo Yesu noa e piny Galili modhi e aora Jordan mondo Johana obatise. To Johana notemo tame kakwere ni,
"An emonego ibatisa, to kendo in emibiro ira mondo abatisi."
To Yesu nodwoke niya,
"We otimre kamano sani, nimar kamano kaka watimo gik moko duto ma Nyasaye dwaro."
Mano omiyo Johana ne oyie mondo obatise. To kane osebatise, nowuok oa e pi mana gi kanyono, kendo polo noyawore ne, mi oneno Roho mar Nyasaye kalor kakuru kabiro kuome. Eka duol nowuoyo gi e polo niya,
"Mae wuoda mahero, chunya mor kode."